И те стоцов за хайна, не гледи визга кора.
Njengoba ngisentabeni ekhaya kithi nidlile na awunidlile na Njengoba ngisentabeni ekhaya kithi nidlile na awunidlile na Ngithweli jowe bila mishona pa
Ngilthwele Mama ngichuluka mina Loko ngiyehla ngiyuka mina Ekhaya kukholula mina Ingakho ngitabalaza mina Ikati lona leleziko Loko ngibanda mina non-store Ungithole egoli mina rooftop Zami impilo ngikhuleka Thumi isinkwa le makhaya hey. Funa nina ndiphile kahle Sazo zama ngeke ngilale Dali ngicela ungibeke ngiphande Oba
Ngithweli jowe Bila mishona pa Ngithweli jowe Oh ngithwele 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 Ngithweli jowe Utapila mishona pa Tawshona pa
Nitweli chowe
Jengoba ngise ntabeni Ekhaya kithi nidlile na Awunidlile na Utapila mishona pa Awunidlile na Jengoba ngikupa ngingukobi kole bunzimeni Wo Nkosi ngipha amandla Ngikwazi ukushintshisa umeka Wo Nkosi ngipha amandla Abantu abamatholi kusaselihle Wo Nkosi ngipha amandla
Ngoba
Ngithweli jowe Utaphila mishona pa Ngithweli jowe Wo ngithwele 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 Ngithweli jowe Utapila mishona pa Tawshona pa
Ngithweli jowe
Wo ngithwele 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 jowe Ijowe babu